Mighty Woza Woza Friday my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba elizivisa ukuthi ezabo Guluva and NK Sound. Leliqembu liphethe idlalede lalo elitsha elizalethula ngokusemthethweni ngeviki ezayo elesihloko esithi emthonjeni kazelusile. Nangu umholi waleliqembu exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Salubonani zonke indawo abantu bakithi eyobingelayo uDJ Mshekesheke Shepherd Maseko indawo ka Eblam Tree esigabeni sasengulubeni siliqembu sizibiza ngezabo Guluva singizibambisene nje samajita abuya ngase Eblam Tree case sisebenza sinjalo sisebenza ngokubambisana lasekuculeni sicula kanjalo sishare ingoma omunye sicule 3 omunye icule 4 sokuthi awuthi skipping ingoma ezingakhi.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukuthola umculo wethu bangawuthola ku YouTube ukhona ezabo Guluva and NK Sound. Sicula sise South Africa lapho esikhona kwamanje, kulapho esikhona sicula esikhona kwamanje. So abantu bangakwazi nokusithola ku WhatsApp lapha na ku numbers ethi bathintana lo no Shakes namo Shakes lapha njengomholi weqembu nje yo director wakhona. Inamba zami zithi 0734535219 0734535219 yokulapho esitholakala khona eGoli Soweto lapho esicula sikhona.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Abafuna ukusilandela bathola inamba zethu zobe zikhona wona lapho bazozithola enambeni zethu. Abafisa ukusifonela bazozithola wona lapho. Ingoma zethu bazoqala ukuzithola nje lezi ezenew album zizoqala ukutholakala nge-28 kodwa from ku-YouTube from Friday kusiyale ku-YouTube bazozithola zizobe sezikhona ku-YouTube kodwa real life bazozithola ku-launch Soweto.
Sibonge uNtungameli Nkomo owe Studio 7 esipha uhlelo Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube. Sithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.